cures that loon.
When my kelwani iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. When my kelwani iqiniso yini ukuthi sihluphe kanje kungenxa yakho. Ngoba ngoba iziqhu zami zonke ayisebenzi, angawutholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane. Angawutholi nomsebenzi, angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.
Angisenayo ne-energy othambisa makhelwane.